Njigiriza mchike ya mkono wa kwa zeru kwe kwe tofula biswa. Mbagali ya masomera kwe ya dara ya makumia satu atano. Ngagano ga primary. Ngagano baga mantike padete gaina visanyi zo yumara. Ukusumula kutandika ukusumesa. Ngoroku zabali na rujude. Sinzira kumulambuzi wa mkuru wa masomera mchikiti yeyo. Robert Humphrey Mawanda. Ngayogira kuna msasua faga mantibo. Baina nama alawa kumi visatu gebaga la kwetegereza. Baga wandi kide wada. Baga la kutegere baga duka nyamwe milimu.
Mitoto. Galinga makumi ya satu mu 35 schools being closed as I talk now. Amasomero galinga bisatu mu atano gawereddwa the closure notes. Lwaki the closure notes tukuwa nga tugamba nti woba ne appeal ng'olabira ddala nti olina ebisanyizo jangu mu ofiisi y'abakulu ewa DO ewa DIS ewa CAO wekubirira enduulu. So tukuwa closure notes tetegeeza nti tukugadde tukuwayo akaseera. So niwabira wago ngabi yali olabira ddalange embera yago sinnungi wali kabuyonjo tewali basomesa kugamba ngembera nkuba bwetonya olabira ddalalanga kugamba ase masomero
onera asabye abazadde okwegendereza amasomero kubatwala abayizi abayizi tukubanga agamu ku masomero geri mbise mbuweereza buno ng'atete baayitibwa
otherwise tukubiriza abazadde mayina abali mu bitundu tulaba ssomero nga liri mu mbeera bwetyo naawe n'otwalayo omwana abaana mubawe amasomero ago omuzadde ddembe ly'okubuuza